no bubele hlabungwenele ndwesumvuselela hlaluzikelele mnanzi uphumelele ndikhathele kunqanda mahelele ndikaphele uthanda mabele uzivalele ubhizi nozanele sikwanele sisi sowuphalele
inene
Izinto ziyenzeka hlale na ibhoso emqaleni
inene.